putotani Osama zidelela Kaya ndi tundo talike motani Osama bwelela Kaya ndi pempelo lifupike panji Osama lidelela No matter how many times you fail You gonna do better Kaya my friends ya kunyoze panji Osama tekeseka Ikunge lako pempelo mzanga Osama woka Uzingo dalila Yehova Ndiye mwini wazose Uzingo ya mika Yehova Ndiye mwini wa moyo Amati samala Ifeo Amati teteza
Ngati ndima na mizidwa Kucheche mawamulu ndika mapasidwa Ndika kumbuka za mavuto anga Motivation ya mawamulu simandi kuza nanga Zulo kudeni kuchoku dadu china soa Masteni ndima dala kusowa koko koloa Panalibe wachibale hamene ama kola Ndika pemba hakuti hine ndine wopoa Kwa dimo ya undimene hifedi zikalila Inunda mene mbuye hine yondima dalila Mavuto pantendero sandi talikila Uye nitandizeni yine tatopa ndikuli
Uzingo dalila Yehova Ndiye mwini wazose Uzingo ya mika Yehova Ndiye mwini wa moyo Amati samala Ifeo Amati teteza Samala Ifeo Amati teteza